tubabulire bamanye era bawone zukuka obudde busembeje yawone lokwe tubulire tusige esego munimino zebwalidda alituwe
to where